Ose.
Bendice Ose. Tu mama.
Siyabuhale. Jesus,
so
love my neighbor. Juta eCalvary kanti wako ubona umphila na uhlanyela usuku wenza ukuthi uthele kakhulu uJesu ngesikhathi bamfaka emathunjini umhlaba babemenza ukuthi enze imsebenzi emkhulu kunakuqala haleluya la manqeba atholakala eCalvary hayi imqibisholo yethu esiqoloshela ngayo usathane ingani ngemvimbo yakhe ng39 kusinda zonke izifo zethu ngisho neHIV lomphala iyasinda kule mvimbi haleluya ngesikhathi bamshaya bemjabula kuphuma igazi abane cancer abasinda baphinde bashaye abane TB basinde baphinde bashaye abane shukela basinde baphinde bashaye abane HIV basinde ingakho sithi bazalwane siyayiqhenya ngamanqebe enzeke eCalvary Sathane wayengasi ukuthi uyasibiyela usenza sikuthi sibe nembema ngethemba usenza ukuthi sibiyeleke uenza ukuthi sihlale njalo sethembela komdala wezinsuku Hallelujah.